Baby.
Black Market Records.
Yeah. Jackie.
Magic's anger on the beat.
Majuka ni kama unarushama mikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Teremuka, teremuka, kakono kono Basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo, wasi ni kumoto Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Sasi inadonjo
Kaleka dance, cheki kaleka dance Kwanza kiwa kijaba, ndo napewa kichance Low but sure, no kizito gonna relax Rusha mikono juni kama hujui kudance Toa kofia na mkono kulia pa Panguza kihara bas, notowe kijasho Moonlight love kwa jua na mpango wa kando Ndo kisianda maithana madhando
Hey, mami ondoko, mami sipoko Kakuna njoti, tunachana na popcorn Ongeza flow na dojo tumedonjo Alisema ni first time but yo ni uongo Sikie nyeji huyo dem ni mwitu See through niliacha chuo ni pedi bitu Itu dani ya msitu iko na jitu Please tu nime mada hari wa shukitu
Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo
Roundi za mtaani kapata mia khalifa Mia katha mami, mia kajipa Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA Teremusha, teremusha angusha kakalita Alikula fist, kirimba, alikuja fist Na rinda na tuko east, tuliza venya alifanywa Miondoko lazima ondoka kama umezima Uliza Harry Grace venye alifanya
Alichoma mbogi wakadai kuokoka Hapa kauji kudance, nurudi kulometoka Ndani ya club fast na wamusho kutoka Rombosea boys fiti nika kiuno inamota Oka, one night na mini unaomoshwa Miondoko fanya tu kama kwapo mekosha Ukikam bash bila body unaondoka Vunja mifupa miondoko bado slow
Mamiyo, mio, 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 mio ndoko Mamiyo, mamiyo Mamiyo ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo mio 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 ndoko Sasi inadonjo wasi ni kumoto
Banjuka ni kama unarushama mikono Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo Mamiyo mio 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 ndoko Mamiyo 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 ndoko Mamiyo ndoko Mamiyo mio 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 ndoko